true story. Dangerous, come on now. But you see,
King DJ Camila made it. So nice, genius love.
Nitebe nule nine. Nitebe nule nine.
Pempa muni tembe nulego Dava vima timo vingo paki lako Nikafuno siya vini kangandie pene devo Tumagia nae ango faki lako Mazo mazo ninachoka mumaselo nani beza Nikubawana nitinda na manako Basi chiu sini chinja Nikapeza babeni ni matenga Kuba sini funo siya kaya nili buanji Siyapo pega futi mbuye Na kuchaji ninasio enda kaya ini wichi ye Chito ni mahule na kumoga mumaklabu Changa chili mumaselo kuli devo so ambuye ni pemba please release me Ni maziva kuli imwe ndiye kuli chona dino wanda na zileta kuli imwe Everyday ni pezeka na mahule elo ndine okwa jila badi niko na maauti Nilipe na mutima ota ndiza wovu chika badi chuma nili nacho chili very friendly Pena ni masamba nipite kucheti badi ni madagwa nizi peza nili kumadizi Badi nesi nikakolewa ni mamenya vandu futi ni kugona mumaselozi Awe na chilamu nitembe nuleni Monga salo wangu baibo polisi
Nitembe nuleni ne
But you see, yes, nobody is perfect. But you in na chilamo alongside
Jaco Power.
If you need a deliverance,
King DJ Camila made it. So nice, genius love.
Nitembe nuleni.